waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Markii Donald Trump uu noqday madaxweynaha dalka Maraykanka, wuxuu ku ammaanay agaasimaha f b i da James Comey sidii uu u baaray emailadii Hillary Clinton intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. Kadib xafladdii caleema saarka ee Janaayana, Mr. Trump ayaa si diiran u gacan qaaday James Comey. Waa James, ayuu yiri, aniga ayuuba iga caansanaaday. Waxaa taas aad uga duwanaa Hillary Clinton oo ilaa iyo hadda ku eedaysa Mr. Comey guuldaradii lama filanka ahayd ee kasoo gaartay doorashadii Noofembar. Laakiin bilo kadib ammaanta sare ee Mr. Trump u soo jeediyey Mr. Comey, madaxweynahan jamhuuriga, ayaa ka yaabsaday Washington markuu shaqada ka eryay James Comey. Mr. Trump ayaa sheegay in agaasimaha f b adu uusan si karti leh u hogaamin hay-addan sababtoo ah, buu yiri, sida uu u maareeyey baaritaankii emailadii Hillary Clinton. Xisbiga Demokraatiga ayaa sheegay in arrintani ay la xiriirto hadal uu Mr. Comey maarsadii lasoo dhaafay ka jeediyey aqalka sanadka oo uu hortegay.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere.
Waxay wasaaradda cadaaladdu ii ogolaatay inaan xaqiijiyo in FBI-da iyadoo qayb ka ah howlgalka la dagaalanka sirdoonka dalalka ajnabiga ay baarayso dadaaladii ay dowladda Ruushku ku faragelisay doorashadii madaxweyne ee 2016. Waxaana ka mid a baaritaanadaas nooca uu ahaa haddayba jireen xiriir dhex maray shaqsiyaad lug ku lahaa ololihii Donald Trump iyo dowladda Ruushka. Waxaana ku jira baaritaanka qiimeyn ah in wax dembiyo la galay iyo in kale. Warqad si babliga loo sii daayay oo lagu ruqsiyeeyey agaasimaha ayuu Donald Trump ku sheegay in Mr. Comey uu dhowr jeer u sheegay isaga inuusan shaqsiyan waa madaxweynehe uusan baaritaan gaarihi ku socon. Waxaa soo baxayay warar sheegaya in tallaabadani ay ka dhalatay hadalkii uu Mr. Comey ka yiri dhegaysigii aqalka sanadka. Chuck Schumer oo ah hogaamiyaha xisbiga Demokraatiga ee aqalka sanadka ayaa sheegay in shaqa ka cayrintan u dambeysay ay tusaale u tahay dhibaatooyinka ka jira maamulka Donald Trump.
President Trump called me and informed me he was firing Director Comey. I told the president, Mr. President, with all due respect,
madaxweyne Trump wuu isoo wacay, wuxuuna igu wargeliyey inuu shaqada ka cayrin doono agaasima Comey. Waxaana ku iri, madaxweyne, anoo ixtiraam ku haya, khalad weyn ayaad galaysaa. Su'aasha u horeysa oo ah in maamulka la rabo inay ka jawaabaan waa waqtigan maxaa ku soo beegay. Haddii maamulku diidan yahay sida uu baaritaanka Clinton u waday, maxay shaqada uga eryi waayeen markay xilka qabteen Janaayadii lasoo dhaafay? Maxay maanta ula soo gaartay? Waan ognahay in f b i-du ay waddo baaritaan ah xiriirka u dhexeeya ololihii Donald Trump iyo Ruushka oo haddii ay dhacday dembi weyn ah. John McCain oo ah senator jamhuuriya ahna musharixi madaxweyne ee 2008 ayaa hadalku ku dhegay mar arrintan u dambeysay wax laga weydiiyey. Waa ka xumahay waxa dhacay, madaxweynuhuna awood ayuu u leeyahay, waana ixtiraamayaa, waana mahadsantihiin. Dick Durbin oo ah senator demokraatiya oo laga soo doorto gobolka Illinois ayaa su'aalay mustaqbalka baaritaanka f b i-du ay ku waday faragelintii Ruushka.
Mr. President, the termination and removal of James Comey as director of the Federal Bureau Investigation raises the critical question as to
madaxweyne, shaqa ka eryidda James Comey waxay dhalisay su'aal muhiim ah oo ah in baaritaanka f b i-du ku waday faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 in la sii wadi doonayo in kale. Isku day lagu doonayo in lagu wiiqo baaritaanka f b i-du waday waxaa ka dhalan kara arrin dastuuri ah oo aad u culus.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/xariijin Soomaali.